Kwamba usinipite unapozuru wengine. Mimi nimekuja hapa kulia ofisa wangu Christine. Christine nilimjua 2012 akiwa principal kule Kwale Girls. We met in Mombasa, na wakati huo nilikuwa katika harakati ya kutafuta watu ambao I was putting in place structures ya kuanzisha serikali ya ukatusi ya Ungoma. Nikaongea na yeye and she impressed me as a very brilliant person. Na nikamwambia panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nataka tufanye na wewe kazi. I recruited her through the Public Service Board. Akakuja akawa Chief Officer Sports. Alafu baadaye nikamweka katika trade. Na kabla sijaendelea, nataka kuuliza wale wote ambao wamefanya na Christine na mimi nikiwa governor wenu katika kaunti ya Bungoma, tafadhali msimame, kwa sababu najua kuna kitu tumefanya as a team. Hao, asante sana. These are the colleagues, CCs, na chief officers wengine ambao wamefanya na Christine. Vile wamesema Christine was hardworking. Hizi mataa mnaona zote, zile zilikuwa hapa, ngora na chisi, fwana mene chasima. Lakini sandali kaa vede chokola Christine, wara. Ata alugula anuka ba kubo ofisana kwa kosi yanganga ora leo nikusi kosi. But she did a great job. Kwa hivyo mimi namuombeleza sana, and I know ata ile conference ambayo tulikuwa nayo, the trade conference, the only investment conference that we had in this county, was spearheaded by the late Christine. So we really want to honor her in her death. Na pia nimeleta rambirambi za mke wangu because they were great friends. On 21st December, tulikuwa na Christine kwangu hapa Bungoma. Na nilikuwa nimeenda kutembea, na that day surprisingly akakaa sana. Akaningoja, tukaongea for a long time. Little did I know that that was her last time to be with me. The last message that I have in my phone kutoka kwa Christine, alikuwa ameniambia usiwache kijana yangu Alan. Mtafutie kazi. As an honor, I'll make sure, just the way I assisted your mother, I will make sure using my networks that wherever she is, aone mtoto wake amepata kazi. Elio ndakola. Kinetwa kanicho nacho nende president kabaka za banje tata, why is it there? Banje te, kuyete kijana ino, Alan, Sela pia, tutaendelea kufanya kazi pamoja. When I heard that Christine had died, nabo na social media. Marane si ndo hasa, na I could not even believe it. Naru mina my wife message, duwabo oneko kano. Aritawe, gacheka, it was true. Kame na kaku lekhira were, death is painful. Teno soma Bible, John chapter 11:35, luvaso lwa 35. Nasema kwamba, Jesus wept. The shortest verse in the Bible, wakati aliona Lazarus, pale, alilia. So it's painful. Wale benenyamba sime, papa abiyote na hubonano, wenye wa science chifo mchange na nanja my journey in the civil service kujo in a provincial administration. What I want to appeal to the county governments, because I'm talking as a speaker of the Republic of Kenya. Civil servants, wale wanabaki, they go with the existing governments. Baba anunubo governor, achanabo wale watu wanatoka na governor, ni CECs. Chief officers are supposed, the civil servants are supposed to continue with any government that comes. It's unfortunate that we are losing very many people kupitia kwa pressure. Because of sometimes wale wanachukua, wanakuja, they start victimizing people. Those who are there kwamba, wewe ulikuwa unafanya na serikali ya mtu fulani. We cannot allow that. Na nichukue nafasi hii pia to condemn. Leo nimesikia kuna wasichana wamepigwa. Wamepigwa. Watu wamepigwa na kufukuza. Let us not go in that direction. Beating people will not give you votes. Unless mwire vandu vos. Hakuchepsa kura is 2022. Please kuhacha pare county FA in that kind of mode where we become uncivilized tawe. I would want if I can and the deputy governor and the governor Wangamati, we meet and talk. Why would people be beaten because they are perceived to belong to a certain group? Kama inakasa kufukirata. Pia nikienda kumalizia, nataka niulize, kuna 2.4 billion ambayo imekuwa released kuja kwa counties zetu. Ni waombe wale ambao tunasimamia, let us use this money for the benefit of our people. Nyaba chibi yako nende utinevusa, kwa hala kujirumihira mungire lindai, then it will be useless. Mimi siku hizi ninafuera huko Nairobi. Mangina mwere kwa kakia mwa patu, lakini uamuzi kwa hababu rio, nikakubali, nikaweka vitu kwa simbo, nikaenda Nairobi. Ulaibwene ukoro kwa upe, lihere, kaino ulaibwene liye kakusu na atai. Na hako leyo. Mala na hawa sima. Kwa wanu wabu ngome nyo mwamba, esife yeyo. Mkanipa kura, siku hizi mimi nasimamia huko Senate. Na mimi sijasumbua hapa. Nikaa sinye nako la ulaibwene serige, wanyalawe kisamu isambali jinjuku. Uweze kujificha kwa shamba ya njugu kwa sababu utaonekana. Ile kazi nimefanya imeonekana. Naona vakosi enyeho mlime kumka kweni lima mka yenu. Hao wananchi ndio wanajua nani amefanya na nani hajafanya. Sakali kario matiti ya kose manyese mbechangane kama kalita, lakini unje kupaho paho anywe kadu bosire mwalo yako kujua kama kwa la vingai. Kwa mbanga kaliba dali kutecha Yesu dalili yokesia Kainga nanga vosi vali nyola chisoni. Aliko kecha Yesu dalili yokesia Kainga nanga vosi vali nyola chisoni. Vali nolola likendalie mwana wa Daudi. Nolola likandaliewe mwana wa Daudi. Enolola lifuala liewe mwana wa Daudi. Nolola lifuala liewe mwana wa Kristo nochebola hii wasalimia baba chafu yese nyinga yoni yengira kukakunyole hiyo. I know from the team wale tumefanya nao kazi na Christian's colleagues wametoa msaada ya shilingi 160,000.